baba kusenda senda bafubondeke bye basalaganya bingi olaba bakulimba woto bantimba n'abakyala balala olusi bakugamba tinkutulugunya kubuze mirembe mama kimanye babikinga bakulemese wama bakutabangula omutima ekibaluma wama bwe nkubita mpo bafune ensalwa baliko bulimba nakuwa obweya mu buta kusobyanga nedda ensonga kye wamatira naawe laba tebwefuna batabuza batayina kisanga befuda bawabula batulemese wamma kuba bye banjogerako ndaba bifundu mama topapa kugenda mpuliriza mukwano sirina mutawana Tabaganya obulamu bwange nasala weeraze kugwe ne kubyange tugabane emyoyo gugwa gubere gwange obufumbo tubukolera omukago kalaba ebigambo byabwe tumanya bo tebakukyusa ndowooza